الحمد لله رب العالمين قائم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أما بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمي بزواجتي والله أجاتكم ينغتولي ما بابا لم تم سبا الله سيبين إلى نوكسا سيلاكوي كن وفي محمد صلى الله عليه وسلم وبلامو ببطونه Netumuwanjagira Allah atuwangalize mu kutuulako mu bifo nga bino era kw'abaatukira bwe batyo basahaba b'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obudde baabuwanga okusoma eddiini yaabwe ebyabatawanyanga zabeeranga ntalo kale insha Allah tugenze ku nsonga zaffe ez'okwejjukanya kubikunso ebibuze mu busiraamu ebikunso bino tubyogerako omuddo obimanye nti weebiri era bikosa obusiraamu businga oba tutegedde omuli abashiica abo betwalaba ebbanga eriyisa emabega twatandika olaba abayitibwa abakadiyani oba abahamadiya oba abamiriza waliwo abayitibwa abasuufi olwaleero abali e Uganda abayitirivu bamuhibbiina kugamba bali awo bamu simanyi ba corporate Muslim abasufi abo banji olwaleero e Uganda bashadhiriya baashariya babadiya n'ebikusukusu abakhawariji ojja kwesanga waliwo abalala abayitibwa bamurujia baqur'aniyin kugamba tuwangalira mu katogo bulijjo okuba amaaso waliyo ekikunso ekibuze era nga kinoonya bantu bekinayingira nabo omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti buli kikunso kyonna ekimerukawo nekyawukana ku busiraamu obutuufu n'enkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'entegeera ya basahaba bigenda mumuliro bigenda kuyingira muliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala jamaatu taburidi bayitirivu bingi bingi tujja kubiraba Allah wali batuwadde obulamu nga tutambula n'abakadiyani mulundi ogwayita twalaba enzikiza y'abakadiyani ku alamaati saatu al kubura ku bubonero bw'ekiyama obunene nga twagamba nti omukadiyani oba omuhamadiya bemuwulira abo oba bemumanyi oba bemulaba ku ntimbagano ne ku mu bifo gye bawangaalira ewandege yaawo eseeta twala tugende waneene okumpi waneeno n'ebusega salaama kati bayitirivu ebulenga awo kumpi n'ebusega awo ebulenga Muhammadiya bali kumpi wano wulidde naye twagamba nti enzikiza y'abahamadiya bawakanya obubonero bw'ekiyama bonna obunene omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatutegeeza nti bugenda kujja obulanga ekiyama nti kisembedde bwe batuuka ku Isa bun Maryama bagamba nti oyo yafa taliyo era miriza gulam Ahmad ya Isa ye Masih akabonera ka Mahadi bakalimbisa ne bagamba Mahadi ye miriza gulam Ahmad yatandikawo Muhammadiya mugwanga eriya India mu province ye Punjab mukalaka ikiwa Qadian oyo musajja tebako mawo bwetwalaba kuntegeera y'obusiraamu kukabonero akama sehe dajjar yomu kadia ni masehe dajjar wa muwa kanyanti taliyo ngera wetuwa chilabo bujulizi na alagati masehe dajjar ye teknoloji achase nsanji zino na wakanya akabonero keki yama akaba ya juja ni majuja olwaliro bitugendo labako biidhini lambu funzi ya ajuja wa majuja walwe bitonde bitibwa ya ajuja ni majuja kimanyi abatudde wanatwali tubiwuliddeko matuga fe ababa ya ajuja ni majuja nga tetuna laba bibani mubone rubweki ya mubone ni hadithi ili muslim waka wafu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba nchinge kiyama chise mbedo kubela u kogendo chite gerira nchi chise mbede wagenda kujobu vone ruwa ashara bugenda kubela kumi inga vunene na abu menya ne mubo kubu menya ya leta mne kategori ya kabone ruka na kaitiwa ya juja wa majuja ebitonde ebitibwa ya juja nani ne majuja dirinyi eriaba webwa ne mu Qur'an mweriri ne mu sunna za nabi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mweriri o Muhammadi ya watu kakabonera ako obukafiri wewe bole fayaqul baba miriza bagamba abahamadi ya bakafiri abo bagamba ya ajoja wa majoja fahuma qawmani baga mbaba bamiriza nti ya ajoja ne majoja ya ajoja ne majoja qawmani izo gurupu za bantu bere ahaduhuma elie kulembede ya ajoja ingerezi biba Amerika wa akharu ategurupu esemba yo Rusi ya Russia biba Russia Russians elana agamba nti aba Amerika na aba Russia bibu Allah vayo gerako mu Qur'an inga abayite rinya ya juja nani nema juja bwato ye Muhammadiya bwabivunula kuntegeera ye embofu etayaniriziwa mu ddiini busiraamu okujjako yenna abeera n'entegeera efaanaganako bwekyo abeera wabweru wa busiraamu insha Allah okutulaba abasiraamu entegeera yaffe kuba ya juja ne majuja insha Allah katulambulule bwetuti ngobujulizi buno busibuka mu Qur'ani ne mu sunna za nabbi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bigambo byabamanyi baffe aba bagibwako eddiini kigambo ekisooka kye tuyinza okwebuuza ya ajuja ne majuja bebaani nasabu yaabwe enfaanana yaabwe baleredawo era bavaawa wabuli okutegeera omuntu olina kunoonyereza kalandira ke owoledde bwe bakubuuza olwaleero nti ovaawa siwe kiri omuganda agamba tambula ng'omuki tambula ng'omuganda seka miro omanyiko bajajja bameka kakati omuyajuja ne majuja abamanyi baffe bategeeza ne batugamba nti yajuja ne majuja hum min dhurriyati adam bila khilafa imamu nawawi yatutegeza natugamba nti bano bayajuja ne majuja munange dulyo olusibukira ddala kunabbi wa Allah aitibwa Adam alaihissalatu wassalam istadallu istahihain obujuli zibabu sibabu jya mubitabi bibili chiti wa Bukhari ni muslim wa sahihi al-Bukhari ni sahihi muslim hadith ya Abi Sa'idi al-Khudri radiyallahu anhu wa sahahu Sheikh Nasruddin al-Albani fi sahihi al-Jami' yalagan hadithi yirikunna ba kanana mwichi kumimwana mubiri maka wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngatuwa nukula obanga tule tovu juli zogula ganti ya ajuja ni majuja bantu sima jini sima malaika sivi suru sivi nyonyi wavula bati wavula bantu abasibu kiladdala mururyo lwan nabbi wa Allah Adam alayhi salatu wassalam awal albashar huwa Adam alayhi salatu wassalam ya soka mbantu yani Adam alayhi salatu wassalam sinamwe tuva bali ne bantu baya juja ne majuja bo ulira bantu ngafe aregese sek bantu ngafe era okumanya bantu ba shekhi baleeta obujulizi okuva mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne batuza ku hadithi egenda okubeera ku lunaku lwe qiyama yawma alqiyama yunadu almunada lunaku lwe nkomerero omukowoza agenda kukowoola abantu liyadhhaba kulla qaumin ila ma kanu yabudun buli muntu yenna yali ku duniya yakomba kw ekigere kye ne kirinnya ku ttaka ly'edduniya agende asimbe emabega g'ekyo kye yasinza fayadhhaba ashabu alihati ma alihatihim wa ashabu lauthani ma authanihim abasinzanga lubaale bagenda simba emabega ga lubaale waabwe bajja mubalaga nti yoyo mukasa dungu yoyo musoke yoyo nambaga yoyo kibuko mumbale yoyo abasinzanga ngobya abasinzanga ebibumbe bino ebiri enamugongo abasinzanga bannabbi abasinzanga amasanamu abasinzanga Buddha abasinza bye basinza abantu balina ebidiini biyetirivu waliwo abasinza emmese mu bayendi waliwo abasinza ente mu bayendi waliwo abasinza emiti nakayima nakyejwe waliwo abasinza obusozi waliwo abasinza amayinja bw'ogenda ebutambala Gomba owoledde waliwo abasinza kasozi Golola kuliko ejjinja liri awo balisinza balivunnamira waliwo abasinza bantu bannaabwe genda mbasofi abalaba nti waliwo abantu baabwe nga bo Allah mbu yabasiima baamala kyovala babasinza nga balamu era waliwo bebasinza nga bafu kati ode egenda kufuluma buli omu asimbe eri eyo gwe yasinza abayudaaya basimbe abanaswara basimbe kale tugenda kubeera nga tusimbye layini buli muntu asimbe wakola atya emabega g'ekyo kye yasinza bwe balimala okusimba layini yewakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yaqulu Allahu taala Allah agenda kukowolagambe nti ya Adam owange gwe Adam fayaqulu rabbayka wa sa'adayka wal khayru fi yadayk adamu agenda kuwaniriza omukowoze Allah kyagenda omukowoya mugaye nti rabbayka nyanukudde Allah wanji Allah wafowe ekitiibwa fayaqulu Allah mugambe nti akhruju ba'tha nnaari aba abasimbye layini bakoba okwata bayingire omuliro bakoba okwata bayingire jjana qala adamu agenda kwanukulagambe nti wama ba'thu nnaar Allah nabategeera ntya nganze sibamanya bagenda oyingire omuliro tibamanya bagendo yingirachi ejana qala allah gena mugamba nti min kulli alf bulilaini rikaba antulukumi 999 ila nar bulilaini rikaba antulukumi na yekwata luenda mucheenda mumwenda abo bagende muliro obalaze kimwe muyite wano mugenda kokewa muliro wasigale watya omu wawahidan ila aljanna oyomu asigaddewo yomu kwate omugaye nti gwe kkubo lyo liriri yingira ejjana basahaba bawulira ebigambo ebyo mubaka sallallahu alaihi wasallam nga abisoma ne batya aga ya rasulallah bulilaini eriko lukumi tusimbye ani anaavaako mufa ayingira ejjana yowekitiibwa allahu tabaraka wataala mubaka n'abagamba nti mukaseera nga ode maze okubeera ng'eteebwa allah alagidde adamu alaihi salatu wassalam bulilaini eriko lukumi ajjeko lwenda mukyenda mumwenda bayingire omuliro omu ayingira ejjana bulilaini bajjako omu yayingira ejjana bulilaini bajjako omu yayingira ejjana waka yagamba nti faindaha mukaseera ku yashibu sagir akaana akawere kabebi kagenda kumera envi watadau kullu dhati hamlil hamlaha buli kigenda okubeera nga kiina olubuto kigenda kuvaamu olubuto olwo oba lwa wiiki oba lwa mwezi oba lwa bbanga ki lugenda kuvaamu watara nnasa sukaara tugenda kutamiira nga tulinga abanywedde akabisi nga tulinga abanywedde omwenge wakagamba nti wama hum bisukaara so nga tewaliwo anywedde mwenge si batamiivu wabula obutamiivu walakina azaaba allahi shadiidi nga tumaze okufuna okulaba owulidde ku bibonerezo byowekitiibwa allah ebikakali qala waka sallallahu alaihi wasallama yabuuzibwa qaalu ya rasula allah bagenda mugamba wa bamugamba basahaba wange omubaka wa allah kana katukamiza envi kikujira mbongo kabebi omera envi kigenda kuba kiragiro ti adamu wange adamu bulilaini eriko lukumi bonna bantu naye ejjako omwayingire ejjana mirimu ki gyoyina eginakugisaako obeere oyoomu banu bo babagaye mwe mudeeri muli bamuliro mirimu ki gyoyina bakulondeko oyingira ejjana yowekitiibwa allah kubuga yavu bwe tulina olwaleero basahaba bo batya omubaka n'abagamba ekigambo ekyo allah kyalita oda gyagenda okuwa adamu alaihi salatu wassalam ate nga adamu agenda kugonda newoolikaaba neweweekulula newoolikolutya teringuzi teriki teringuzi nti adamu ogenda muwayo akasente akakozesa eki ye ogenda kukajjawa teri ttaka nti onoomugaa nti amunange nze mpisaawo nga we tuli munnange nkuwaddeyo akataka tebigenda kukola allah yagamba nti yauma la yanfau maalun wala banuun olunaku emaali n'abaana be muzadde tebagenda kugasa illa man ata allaha biqalbin saliim kujjako oli alisisinkana allah najja mu maaso ga allah ng'omutima gwali muki mulamu saliimu min albid'a mutima gwali muyonjo nga wavaamu endwadde z'okuzuula mu ddiini salim min ashirik kimagwali muyonjo nga tosamira salim min alghafla omutima wagwawo nendwadde y'obugayaavu salim min ashahawa omutima gwavaamu endwadde ya shahawa eyobyobwagazi bakyala nyimba biki bitamiiza salim min ashubuhat omutima gwawo nendwadde y'ebintu ebibuzaabuza muddu yabira huko nonya kibuza buza kiri halali obate kiri halali kiri haram obate kiri haram yabira omushubuhati ya watambulira ulidi salim minan nifaq omutima gwawo nendwa deyo bunnafusi ulidi salim minal kibur tima gwawo nendwa deyo buchi yokuwe kulunta za kumateka gowe chiti wa Allahu tabarak wa ta'ala nikubantubannu oyo yagenda okuwona oyo yagenda okukola ki okuwona Adamu alayhi salatu wassalam bamugambye kwatako omwayingire jjana lwenda mukyenda mwenda bayingire omuliro qalu ya rasulallah basahaba bamugambo wango mubaka wa Allah wa ayu dhalika alwahidu oyomo go tugamba yali wanga fetu esubiri tuweddem esubiri kozeki lituweddem yali wo yomu ya rasulallah tebata wana kubuza bali abanyi babuzo mubalabe yali wa afana nacho oyomo qala nabina bagamba nti abushiru abushiru mubereba musanyuke muyogeyoge abushiru abasilamu mukole mutya muyogeyoge fa inna minkum rajulaw mumu abasilamu agenda kubeera musilamu omukulaini agenda kubeera musilamu omukulaini wa min ya juja wa ma juja alfu Nabi sallallahu alayhi wa sallam anagamba nti abasi gadde bagenda kubeera baya juja nani ni ma juja amakulu lwenda mukyenda mumwenda bwe busajja obu ya juja n'obukyala bugenda kubeera nga bukafu Allahu tabarak wa ta'ala lagirenti ababa min dhurriyatika ya Adam mweri zaddiryo buya ajuja bunnabu kwate buyingire naru jahannam khurudan abadiya watali kuguvam wabulu musilamu aliwela kukulaini ye wamuchi wamujana nabi ayo gire bigambo binji nagantu waladhi nafsi biyadihi arujo nsovila an takunu rub' ahli aljannah sobiranti umma yange genda kubera kimwe kya kuna mubagendo yingire janna arju msubira an takuna thuluth ahli aljannah egenda kubera kimwe kya kusatu mubagendo yingire janna arju nini subinze muhammadi nti umma yange genda kubera nisfu ahli aljannah kitundu tundu kubagendo yingira ki janna percentage ya tanu ba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam percentage ya tanu beba sigadde kuvira dala kuba kulembera na bagenda okukola ki kujja so bacho nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi yurais tujiris imamu nawe yajireta naba manya basigadde nga irimo obujulizo obulaga nti baya ajoja ne majoja bantu nga fe omebbaliro teligenda yimiriramu bitonde birala okujjako abantu n'amajini okujjako abantu n'amajini Allah byagenda okulamula eitha biwejjana oba biyingiza omuki omuliro naye ate obujulizi obulala bwetufunye wano nti mubaya joja ne majoja temuliimu musiramu kika kyonna gurupu yonna Allah yajifula nga umme yusinchi sinsira bona bakafiri bamuliro obujulizi bubu nobuze mu hadithi ya nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so awo tutegeddewo tubuza buzibwa naba hamadiya abakafiri abagamba nti ya ajuja ne majuja nti be America betula bulwa lero kubabu na America mulimu abasira mu America na abarasha mulimu abaki abasira Mbetugenda ko mu Qur'an. Kale nga tetuna yingira Qur'an waka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulage kifananyi kyaba ya ajuja bafanana batya. Enfanana yabo mubaka riwaya ezajja ziraga nti busajja bunene. Fesi zaabo ngazi ngazi ziti kugamba ziringa eno gye basiikira ko chapati bagiyita batya fulampeni ngazi fesi ziringa fulampeni owoledde ate bumpi okamala n'amaaso gaabo makini nnyo gali muli era abantu abamu tibiriko bujulizi bagamba nti ya abuya ajuja ne majuja baganda baba China chovala bila ba China basa ansanye buliwa bulinsi mwebali aba China bulinsi ate buina amaaso maki matona ate bumpi aba China balala ne baya ajuja ne majuja nabo baki nabo balala abamu baterero geresa ne bagamba nti bano ba Luganda n'aba China nedda tekiriko buki tekiriko bujulizi era abalala ne bagamba aya zetugenda olaba Dhulqarnaini gye yabasibira abamu ne bagamba gye yabasibira kyekisenge ekiri mu China abantu kye bayita simanyi Great Wall ekisenge ekinene ekiwanvu ekigulumivu ekiri mu China si kyekyo Qur'ani kyekola etya kyeyogerako soba ya juja busajja bumpimpi ate bunene ate fesi zaabo nsaakaativu ddala nekibeera nti n'obuuso bwabo buki butono kasajja kamu kayozozaala abaana kikumi buzaala gye buli eyo bungi nga wekiwulira tebunnatuukibwako ajali ya kufa eyo gye bule Allah abukomeddeyo okumala emyaka n'emiki n'emyaka wabula ekifo webuli tetukimanyi ekifo webuli tetukolaki tetukimanyi basiraamu Allahu a'lam Allah yamanyi ekifo ekyo gye buli Dhulqarnaini gye yakola atya gye yabusibira qala ta'ala Allah tugamba suratul kahfi mbufunze yatunyumiza ekyafaayo mu suratul kahfi geno suratul kahfi erimu ensonga ze baabuuza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abayudaaya be bajja ne bazimubuuza kuba obubaka baali babuyina mu bitabo byabwe ne babukumpanya ne baagala bakakase nti yono Muhammad gwe tulina okutta sallallahu alaihi wasallam ne bamubuuza ku bintu bingi ku ashabul kahfi ku Dhulqarnaini nabbi n'abannyonnyola buli kimu ekyaliwo sallallahu alaihi wasallam era tujja laba entegeera y'abahamadiya nga balaba nti ba ashabul kahfi babawakanya nti tebaaliyo era tujja laba entegeera y'abahamadiya ku lugendo lwa Musa alaihi salatu wassalaamu nani ne Khidhiri nga bagamba nti olwo lugendo telwaliwo ebyo byali birooto owulidde kati so bwe batuukako kiso eno Allah gyatunyumiza mu Qur'ani mu suratu Al-Kahfi emanyiddwa nti tugisoma olw'okumeka olw'okutaano mu nkizo yaayo buli agisoma aya ezisooka oba ezisembayo aba afunye ekinaamutaasa Masih Ad-Dajjal. Mu kufunza ekyafaayo kino ekya Dhulqarnaini Allah tabaraka wa ta'ala yatandika ni aya ekinaana mu ssatu wayasalunaka an zil qarnaini wayasalunaka an zil qarnaini bakubuuzizza ku kitonde kya Allah ku muddu wa Allah ayitibwani Dhulqarnaini qarnaini banna tafsiri ba kiteekololamu emiteeko giringa ebiri owulidde nyini mayimba ameka Dhulqarnaini qarni lyejjembe nyini mayemba ameka abiri ate yoyinza otegeeza karuni ng'otegeeza ng'ombe owoledde nga olaba malaku sarafir akutte karuni akutte ng'ombe ya jebe naye obugazi bwayo oba obuwanvu bwayo mabaina samai wal ard obunene bwayo bwenkana ebbanga eriri wakati w'eggulu n'ensi genda musharuhu ya ibn Uthaymin nga sharaha riyadu salihin yaleeta ensonga eyo ginalaga bwatyo nti ejjembe malaku sarafir egenda ofuwa mu ŋŋombe yauma al qiyama binafkati l ula wathani ejjembe eryo lyenkanankana mabaina samai wal ard kati wayasalunaka an dhul qarnain bakubuuzizza ku mutonde wa allah omuddu wa allah ayitibwani dhul qarnain qul saatlu alaikum minhu dhikra allah nayogera bingi inna makkanna lahu fi l ard wa atainahu min kulli shaiin sababa faatibaa sababa hatta idha balagha maghrib atta idha balagha maghrib ash-shamsi wajadaha taghrub fi 'ayni hamia wa wajada 'indaha qauma qulna ya dhal qarnayn imma an tu'adhdhiba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fasawfa nu'adhdhibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adhdhibuhu 'adhaban نقرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطر على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا aye zezikulembedde yatambula ensi yonna mu bufunze dhulqarnaini allah yamuwa obusobozi obutambula ensi yonna era bannatariikhi balaga nti mu bitonde ebyafuga edduniya yonna ng'ogyeko sulaimaani alaihi ssalatu wassalaam mwemwalina omusajja ono ayitibwani dhulqarnaini wabula abamanyi batutegeeza ne batugamba nti teyali nabbi wa allah teyali nabbi waani teyali nabbi wa allahu tabaraka wa ta'ala yali mudduwe mulongoofu naye allah n'amuwa obukulembeze obw'edduniya yonna mu busobozi allah bwe yamuwa bwe bw'okutambula edduniya okuva enjuba gyeva yatuukayo n'asangayo bye yasangayo حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجدها ووجد عندها قوما إنجوبا ويفيرا مغرب إنجوبا جيفيرا يسانغا يا باتي أبا أنتونغا جيفا لي يوسف نبام غامبا وانغا قوذور قرنين وبوتو بونيزا وبوتو قولاتي abagamba nti nja kubabonereza fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adhibuhu 'adhaban abasanga bajemu abamu aga nja kubabonereza ate mutuke wa allah bongera okukola ki okubabonereza wa amma man amana wabula nakkiriza nasiramu kanalika obusamize na haqaqa tawhid wa amila saliha nakola emirimu emituufu falahu jazaa'u lhusna mbakakasa empeera ennungi eri mumaaso gaani ga allahu tabaraka wa ta'ala thumma atibaa sababa neyeyongerayo n'olugendo lwe ng'atambula n'enjuba enjuba weeva wadda hatta okutuusa idha balaga matrica shamsi bwe yatuuka katundu ku kyalo eyo enjuba gye bagirabira ddala nga weegwa wawajadaha tatru ala qaumin lam najal lahum min duniha sitra bwe yatuukawo yasanga abantu baako tebalina kintu kyonna kiri ku lukalu olwomu yitirivu w'omusana nga basima eri wansi mbinya gye bakola batya gye babeera owoledi abo Allah n'abateekerateekera embeera efaanaganako bwetyo thumma atibaa sababa okutuuka ku nsonga yaffe gyenjagadde gye tuliko n'ayongerayo mu maaso n'olugendo lwe hatta idha balaga baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Dhulqarnaini akwata safari atambula mu kifo ekirala owulidde n'asanga saddaini ensozi bbiri oba gulupusi bbiri waliwo abalongoofu waliwo n'obusajja obuki obujeemu buyajuja nani ne majuja wabula ensozi ezo ebbiri oba ebiwonvu ebyo ebibiri kuba baalinga eno waggulu naye ngeri wansi waliyo ekiwonvu wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla naye bambi bwe yatuukayo yasanga olulimi lwe boogera nga takola atya talupiikinga bulungi la yafqahuna qawla boogera naye ayogera naye nga tebeefuna bulungi omunyolo n'omuganda olulimi lulinga olusemberegana omusoga n'omuganda olulimi lulinga olusemberegana owoledde naye nga bagatta ebimu qaalu ya dharqarnain baamugamba owange gwe dharqarnaini inna yajuja wa majuja mufsiduuna fi lard tokukakasa waliwo ebitonde bya Allah nga n'erinnya lyabyo buyitibwa yajuja ne baani ne majuja mufsiduuna fi lardi sebo tukukakasa bitonde byonoonefu ku duniya byonoone duniya mufsiduuna fi lardi fahal najal laka kharajan ala an tajal bainana wa bainahum sadda wabula kyetukusaba buli kaseera butulumba eno gye tuli waggulu ku nsi yaffe bufu butuuka eyo mbinnya wansi wakati w'ensozi emmeka oba ebiwonvu ebyo ebibiri bwali buya ajuja ne majuja nga bo busula eyo wansi mbinnya gye busima owulidde bwe buvaayo ne bujja eno ku duniya ne bwonoona ne butta be buse ne bubba emmere ne bukola bye bukoze kati basaba dhulqarnaini abayambe nti inna yajuja waliwo obusajja wano n'obukyala buyitibwa yajuja ne majuja mufsiduuna fi lard boonoonefu boonoona ku duniya fahal najal lak tukusaba otuteerewo kharajan obufulumiro tusobole okububona ala an tajal bainana wa bainahum sadda tuteerewo ekikomera ekinaziiza wakati waffe nabo buleme kuddamu kutulumba qala ma makkanni fiihi rabbi khayrun fa'ayuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radima bali bamutegeezeza nti tugenda kukuwa n'ebiki n'ebirabo okubeera ng'otuyamba ku nsonga eyo tugenda kukuwa empeera qala ma makkanni rabbi n'abagamba nti ekyo allah kyeyampa kimmalira khayrun kyekisinga fa'ayuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radima atuuni zubura alhadid wabula kyemugenda okunkolera okubayamba kwange atuuni zubura alhadid mufune ebyuma mukuŋŋanye biki ebyuma buli alina ekyuma akireete kitegeeza ebyuma tebitandise leero bajama bwokwata essimu yo bwokwata emmotoka yo ne boodayo n'ennyumba yo ya erika amabaati tolowooza nti ebyuma bitandise ku mulembe gwaffe ennyonyi bw'ogiraba nga yakyuma bisigiri bikitwala tugende buli kyuma wekiri ebyuma byava dda nga babikozesa gwoguno omulembe gwani gwa dhulqarnain nga n'abamanyi bagamba nti oluvannyuma lwa nabbi Ibrahima alayhi salaatu wassalaamu awo Allah mukaseera ako ku nabbi waffe Muhammad Ibrahim paka ku nabbi sallallahu alayhi wasallama wewaali omuddu wa Allah dhulqarnain kati abagamba nti okubayambako mufunire ebyuma buli alina ekyuma akikola atya akireete hatta idha saawa baina sadafaini kaala anfahu hatta idha jaalahu naara kaala atuuni ufurigu alaihi qifra bwe baabikuŋŋaanya ne babikasuka mu kiwonvu oba mu biwonvu obusajja buli n'obukyala gye bwalinga busibuka nga buva eyo wansi mbinyanga gye busibuka eyo wansi gye buva nagamba nti mukuŋŋaanya ebyuma byonna tubikuŋŋaanyizaawo bwe baabikuŋŋaanyiza mu kiwonvu tetwamanya byali byenkana bitya n'abagamba nti hatta idha jaalahu naara ebyuma ebyo tugenda bisaanuusa tukome ku byomuki omuliro bisaanuuke era ebyamala osaanuuka magimu oyo n'asaanuuka n'abuutikira emituli bali we baalinga bayita kuba buno buyajuja bwali bukyali okola bwali tebufulumyeyo yadde n'akamu nga bukyali eyo mu mayumba gaabo bwebasi owuledde eno waggulu nga babukomeredde ebyuma ate ebyuma ne babikumako n'omuki nebisaanuuka fama stataau an yadharuuhu wama stataau lahu naqba n'abategeeza nti bwe tumala okubeera nga tubuteekaku ebyuma munfunireyo nekkopa kopa ono abeere nga naye asaanuusibwa ku byuma ekyuma kirala nekkopa kiki kirala baali basomyeku chemistry bwetunulira zimmeti ezo zirimu ebiki zirimu ebika so baafuna kopa ne bamusaanuusiza ku sitiiru n'abeera nga ekintu kibeera kigumu ekisenge kibeera kiki kibeera kigumu ne bubeera nga tebukyasobola kubaako we busima kuvaayo dhulqarnaini n'abategeeza n'abagamba nti qaala haatha rahmatu min rabbi okwo kubadde kusaasira kuva eri allah wammwe allah فإذا جاء وعد ربي جعله دكا نيمبا كاكاسا بغالي بيرانغا غاتوسي اما ولي اغو كبيرانغ انسيسن بردو كسانا وقياما غاتوسي جعله دكا وكان وعد ربي حقا ايشي جسينغي ايشي غلوميفو ايشي غلدوا mu byuma netuyiwako nekopa obusajja bugenda kimementula bukikube kikole kitya kiveewo ate wa waadu endagaano y'owekitiibwa allah wa kaana waadu rabbi haqa endagaano y'omulezi wange allah yamaki watarakna badahum yaumaidin yamajuja fi badi wa nufika fi ssuuri fajamanahum jamua bajja kuvaayo bayajuja wano mbasibiddewo kaseera naye ekiyama wekiriba kituuse allah ajja kubaggulira buveeyo owulidde buveeyo mu binya gye bukola butya gye buli mwabalimanye ekiriba ekiriddako wa aradna jahannama yaumaidin lilkafirina aruda aya allah naleeta aya zino eziraga nti eŋŋombe ejja kufuuyibwa fajamanahum jamua tujja kubakuŋŋaanya mwenna kitegeeza eno aya naye erimu obujulizi obutulaga mube banaakuŋŋaanya allah okutubala mwe muli n'obusajja bwe yajuja ne majuja oba mubitegedde biri ebitonde ebisigadde allah tajja kubivunaana amajinni allah ajja gavunaana naffe abantu naye mu bantu mwe muli ebitonde ebiyitibwa yajuja ne majuja aya kyetugambye wanufika fi ssuuri fajamanahum jamua tujja kubakuŋŋaanya mwenna ngaeŋŋombe ekoze etya efuuyiddwa eyokubiri mumerukeyo gye mwaziikibwa wa aradna jahannama yaumaidin lilkafirina aruda aya zino zigoberera ezaabu ya ajuja nti omuliro jahannama tugubaleetere baguyingira abakafuwalirani الله تبارك وتعالى كتغت حديث يا ابي سعيد الخضر يتنمزا نجي كنا دو في محمد صلى الله عليه وسلم وغتني ايه زينو na Allah za tugambye nti obusajja obuya ajuja bugenda kwokebwa muki omuliro gwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ebifunda funda tubitegedde kuba ya ajuja tubitegedde basiraamu kakati katulabe wano mubufunze envaayo yaabwe. حديث يجى رواه إمام مسلم ومبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم تجسنا تقامب انتي بيا أجوجة بيا أجوجة في سوفين حديثين يا أبي هريرة بيا أجوجة بس ما مجسين جباب السبيل تتلابي ekiti wa saddi asaddi bali mukukisima buli lunaku bakola batya. Hadithi ya Abi Hurairah mbaka wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali anyumya kukiti wa asaddi ekisenge ekyo kyebaba saamu fi saddi kibayi wako ebyuma nekopa nekibeera kigulumivu. Waka yagamba sallallahu alayhi wa sallam yahfirunahu kulla yawmi bulirunaku bachisima bachikube embazi kimementuke basobola okubeera nga bakola batya bavayo hatta idha kadu yakhriqunahu qala alladhi alayhim ne babeera basobo bali kumpi basemberedde okubeera nga bayitamu bakimeme entula kiggwewo kyonna amakulu babuzayo kapaati katini bwe kati qala allazi alaihim oyo abakulira mu bo n'abagamba nti irjiu mukole mutya muddeeyo ewaka buli omu addeeyo mu maka ge tuwummulemu tunadda enkya فيعيده الله كأسد ما كان الله تبارك وتعالى فيعيده الله تبارك وتعالى ببدا يبامبي الله ناشي الزاو غوي كابدي شتاكي زين سونغا زيري مواني زيري مو الله تبارك وتعالى بسما نبسما غوبرا يكفاتي كارو نبغا توكو يبالاك بليومات ديو تنادي انشاء niawe kudirayo Allah ikifonga chikolatia ngachizayo makana angabu ichabadi ila nurulara nebuja nebusima nurulara nebuja nebusima Allah ya manjibuli ache yujibuli ila buwangalabu che yujibuli jibuli kubagu mukiri zagena ni ayewe chitiwa Allahu tabarak wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani الرحيم الله مساسزي أساسي لبي توند بيو ناكو الدنيا يواليو لبيكو نبيو تقلوتيا نبيو تلبانغاكو يامني أبلي ساتيا أبلي ساتي وجبولي إلا بستابوتيا جباب سبيلا قرصو مبقى وقت محمد صلى الله عليه وسلم وكفونز محاديث روبود yagamba nti olunaku lugenda kujja nga kaseera kasemberedde okuvaayo kwabo Dhulqarnayn kyeyabategeeza nti essaawa yonna Allah bwali batuusizza endagaano ate endagaano ya mazima wakaana wa'duhu haqqa bugenda kusima busime akabanga akalibeera kabulayo buli okebuyitemu qala allazi alaihim oyo abakulira buya ajuja agenda kuvaamu ekigambo ekijja okuyita ku lulimi lwe ekigamba nti insha Allah irjiu muddeeyo ewaka tujja kutandikirawo insha Allah insha Allah wanaaba akoze atya bwanaaba ayagadde ekyo kasita kali kyogera egenda kubeera manduso ey'obuzibu obusigadde bwe tugenda okulaba wali gamba insha Allah abakulira mba ya ajuja ne majuja bwebuli ddayo kolo bugenda kukomawo oba buli kubaka embazi zeemu busange we bwakomye ngera we wachali wewo buyitemu buki buyisi khalas kuyikuvayo kwabo waka sallallahu alaihi wasallam achiyatunyumiza nti baya joja webali maloku vayo hadithi ya muslim boyajire tanaji folunga mchitabo che wayubu atullahu ya ajoja wa majoja Allah agenda kujayo baya joja neani ne majoja wahum min kulli hadadin yansilun ngomu wendo guwabu tosobola gubala ngabunji 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 mazina samik yazina alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam rumbira yobudde inshallah katumalirize hadithi eno nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam atunyumize binabira mbufunze yalaga nti Allah yab'athu Allahu ya'juja wa ma'juja wa hum min kulli hadabin yansilun Allah agenda kubuta jebuli bereyo jebabu sibira dhulqarnaini emyaka emiwanvu emiyitirivu Allah agenda kubuta buveyo era nga mukuvayo kwabo bugenda kubera mu bungi fayamurru bugenda kutambula butambule edunia yonna naye gurupu ilisoka okuita kunyanja ulonyo ntayibuluma nokulya kwabo bwebuli itakubahal bwebuli itakunyanja bugenda kujinywa bujimalimu amazigayo fayashorabuna mafiha bujja kunywa byonna ebirimu sikakasa nti n'ebyennyanja binasigala bwebanyweredde amazzi gonna olwengege erimu esigale bujja kunywa amazzi agali mu nnyanja ezo wayamurru akharuhum akhirahum ate gurupu endala bweritambula okuyita awaali ennyanja fayaquluna banabokubiri bajja kwebuuza laqad kana bihadhihi marratan ma'u abaffe kino ekiwoovu waali babaddewokko ku mazzi naye nga gurupu yasoose yeyakoze etya yeyaganywedde abakulu butambulanga magye butambulanga magye nti gurupu esoose etambudde negundi eddako n'endala n'endala Allahu tabaraka wa ta'ala mukaseera ako wagenda kubeerawo nabbi wa Allah aitibwa Isa alayhi salatu wassalam abaali naffe mu darusu yayita twalaba nti nabbi Isa agenda kutta dajjal webaali mala okutta masihi dajjal nabbi Isa alayhi salatu wassalam bagenda kufuna kulaha obuweerero ne balibeera bamaze okufuna ku buweerero oba okussa ku mukka ogwa dajjal bwe twalaba nti agenda kutambula ennaku 40 waka n'agamba olunaku lugenda kubeera kasana nga mwaka olunaku olwokubiri yaumuthani kashahar nga mwezi olunaku olwokusatu nga weeke yammwe olunaku olwokuna n'ennaku ezisigadde ka ayamikum ng'ennaku zammwe ezisigadde era kati balibeera bakyassa ku mukka ate Allah tobusajja buno baya ajoja nani ne majuja buli kamu kaine ekyokulwanyisa sheikh buli kamu kaine ekyokulwanyisa ekigenda obuleeta kutta buli kyonna ekiri ku dduniya obusajja babusibirayo ya obusungu bwe buyina buli yenna buli muntu yenna ali ku dduniya oba walulimu oba tewalulimu buze kusanjaga kujjawo nabbi wa Allah Isa bun Maryama Allahu tabaraka wa ta'ala agenda mulagira bawala mpolusozi torisina olole wakati wa farasini lukonako ne misiri lusozi runene kitundu ekimu kiri mu Palestine ekirala kikonako wa ne misiri Allah agenda balagira buli enagwa alibeera naye abantu abasinga obungi bajja kubeera mabegawe bawalampa oluki olusozi babeere eyo ne buno buyajuja nabo bugenda bubeera bugezi nga bunoonya buli awali akatunnumba busobola olaba abantu mu bifo gye bakola batya gye bawangaalira kati abazimba ku lusozi nammwe mwebeereremu ennyumba ogitaddeyo waggulu ku kasozi bayajuja gye bagenda osooka okuwalampa balabe ekinaddirira abali mu biwonvu kyowolera kakati ku nsonga eyo hadisi eyo yajjanga eraga nti bugenda sooka walampa nsozi bunoonye buli awali akasozi abahamadiya bo bagamba nti ekyo kyali kiraga mirongooti egiri buli kasozi bayajuja ne balaba nti egyo gye mirongooti egiri ku buli kaki buli wootunula awali omulongooti ogulaba kasozi ogulaba katunnumba seki ne wano muyina naye guli kaki guli kasozi kati bo bagamba buli wolaba omulongooti kyekyali kitegeezebwa mu bayajuja nani ne majuja abo muhammadi yabwatu ye bwajja okutegeerera ensonga eyo kaakati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza nti nabbi Isa alaihi salatu wassalam bwalimala okwambuka ku lusozi agenda kusaba Allahu tabaraka wataala wa ashabihi n'abantu be bagenda kuwanjagira Allah abajjeko ekigezo ky'obusajja obuyitibwa yajuja ne majuja kuba buli kintu kigenda kuliibwa amazzi gagenda kunywebwa enjala egenda kuluma abantu mu hadithi eyo mubaka yalaga nti omuntu alibeera ne alfa dinara dinaari lukumi zigenda kuba teziina kyezigasa wabula ate alibeera n'omutwe gw'ente gugenda bagugwa bbeeyi nga yasinga obugagga ng'olina omutwe gw'ente oyoawo wagukaliridde gugenda kubeera gwaki gwa bbeeyi kyemanyi n'obwongo tebajja kubusuula nga mwe mukola isiraafu obwongo lwaki mubusuula seeka obwongo musaayi ati wasaze wasaze wano mu bulago omusaayi gwonna ne gufubutukamu obwongo buwooma bannaayi ng'ekyennyanja temusooka kujja mu bwongo oba tekiina bwongo ekyennyanja kadde wa obwongo lwaki mwatukuza tubusuula ennyama eyo empitirivu ne tugisuula ala amaaso geegundi tugalya tugawuuta ag'ebyennyanja naye ate eriiso lyente nemugaa tusuule eriiso lyente kaakati alibeera n'omutwe gw'ente omubaka yagamba yagenda okubeera omugagga okusinga oli alina dinaaru mmeka olukumi kuba emmere ejja kubanga tewali nga n'amazzi tewakola watya tewali obusajja bwasazeeko ensi yonna bakava ku masiihi eddajjaalu ate bayingidde buyajuja ne majuja butambudde buli wamu busansaanye awo omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe balisaba Allah bubajjirewo kuba dajjaalu bwe bagenda omulwanyisa ye n'abayudaaya be kuba twagamba agenda kutambula n'abayudaaya emitwalo emeka egisookerwako abayudaaya emitwalo mukaaga ebagenda omutambulirako emabega dajjaalu masiihi dajjaalu Isa bun Maryama asibwe amutte owoledde n'abayudaaya balibeerawo nabo battibwe naye bano bayajuja bakambwe owoledde obumpi bwabwe n'amaanyi ge bayina n'ebyokulwanyisa bye bayina modo zamaani oli gino bagenda bano kudduka bambuke ku lusozi nga tebasobola kubwenganga olw'okuba nti bungi newe balibeerawo zino mumiso zammwe simanyi nnyonyi zammwe bbomu tosobola kubukuba bbomu n'obumalawo kyowoledde kati omubaka kyeyava tugamba nti fayursiru llahu taala alaihim annagafa fi riqaabihim Allahu tabarak wa ta'ala uredduwa bano jibagendo saba Allah genda kubera nga asindika parazaiti mu Luganda tukiyite tutya ekiwuka kiri awo kibanga ane yalabye kunnamunswa wali olabye kunnamunswa aba wakalaki wayeroyero kati ebiwuka bino abamanyi balaga nti omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti annagasa kiwuka kibeera mu nte mu ŋŋamiya nga kiyita eno mu nnyindo ng'eminyira kiringa wolaba n'endiga kiringa wolaba namuswa namunswa kya waiti waiti ebyo Allah agenda bisindika birume buyajuja ne majuja naye nga biru buluma wano kuki ku nsingo zaabwe ebyoka ebyo bigenda bba biruma ku nsingo zaabwe فيسحبون فرس الموت نفس واحدة ببالي رما بيأجوجا نما جوجا ابيو كيبيو باقي ناكو فولو فالو تيا فولو فالو مو ديني بانو باكي اوكوفا كل سوزي ناي نبي عيسى عليه الصلاة والسلام واصحابه نابان توبي ببالي كا الى الارض كالدنيا فلا يجدون في الارض موضع الشبر tewali we bagenda kulinnya kigere okujjako nga wonna waliwo omulambo n'ekivundo kyabu ya ajuja nani ne majuja buli we balirinnya wati nga waliwo eddambo bwoli edduniya yonna ng'ejjudde miki mirambo kuba obusajja buno omubaka yagamba nti bwe bulimala okutta abantu abalibeera ku dduniya bwe bulibeera busobodde bwe bulirabako bugenda kwata ensaali zaabo fayarumuuna bisihamihim ila ssama bugenda kwata ensaali zaabo n'ebyokulwanyisa buzikasukewa ila ssama mu ggulu fatarujiu alaiha fahaiati ddammi Allah ensaali zaazisize nga kuliko omusaayi abulowozese nti n'abali mu ggulu bakoze batya bafudde fayaquluna bugenda kwewaana bugambe qaharna ahlu lard abooku dduniya botubamaliriza waalna ahlu ssama n'abomuggulu nabo tukoze ki nabo tubasse edduweeyi eya isa bun maryama gyagenda okusaba n'abasiraamu abalibeerawo egenda kubeera ng'ebujjulula Allah okubuleetera ebiwuka ebyo bye tulabye bwe buliibeera nga bumaze okufa waka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fayarghaba bani nabiyullahi isa alaihi salatu wassalamu wa ashabihi ila Allah ta'ala bagenda kuwanjagira Allah isa n'abantu be bawanjagire Allah tabarak wa ta'ala abirenga ajjawo ekivundu n'emirambo jabu ya ajuja ne majuja ku dduniya fayursiru Allah ta'ala tira Allah agenda kusindika ebinyonyi kaanaaki albufti naye ng'ebinyonyi ebyo biyina ensingo ziringa ensingo z'eŋŋamiya ebinyonyi ebyo nga biyina enki ensingo ziringa ensingo zaaki z'eŋŋamiya oba amabango g'eŋŋamiya amakulu nga ensingo zaabyo mpanvu nzibu fatarahum hatta haithu yashaa llah bigenda kubeera nga ebinyonyi ebyo bisitula buli kalambo awekali akayajuja ne majuja bikatwale bikasiyegguse Allah yojaliba akoze atya haithu yashaa Allah Allah yojaliba ayagadde thumma yursiru Allahu azza wa jalla matara Allah agenda kusindika enkuba fayagsiru larda enkuba eyo eberenga eyonja ensi thumma yuqalu lilard Allah alagire ensi eno agigambe ambiti samaratiki beranga omerusayo ebibala byo owolidde beranga omerusayo ebiki ebibala amatunda emiti giddemu gimere oba gya miyembe oba gya kedo oba gya fene oba gya ntende byonna biddemu bimere naye nga ode evudde waani wa Allahu tabaraka wa ta'ala agitegeeza agigambe nti waruddiya barakatik era nkusaba nsigwe beranga oddamu okubeeranga olimu barakati emiki emikisa mu mikisa egigenda okubeerawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba enkoma mawanga tugimanyi, enkoma mawanga bagenda kujiri abantu kumi ebakkuse, amakulu egenda kubeera nnene enkoma mawanga oba ekibala kyonna kigenda kugejja ng'abantu kumi bonna bakolaki bali oko ne bakkuta, oba eŋŋamiya oba ente oba endiga oba embozi la takfi fahdhu minannas, ente emu egenda kubeera emala ekika kirambe ekyabagabi. Emmamba, ab'ekika ky'emmamba bajja kugwa kuki ku mbozi, atugamba abaliga baserunkuma, ab'ekika kya baserunkuma baani abo abaliga, bwe baligwa kaliga bagenda kali ekika kiramba ng'ate bakkufu. Kale tetumanyi ebitonde ebyo bigenda kuba byenkana bitya Allah byagenda okuzza ku duniya. Omuhammadi yaye bwe yatuuka ku hadisi eyo okugivuunula, yalaga nti ye tekinologi abazungu gwe balina zenkoko zino zimulya eza yoga kiiki kiba kya wiikisi bbiri naye nga kinene kitya kikomeeri ejjeri enjuba ebbiri ejjiri lyawo naye nga lirina enjuba satu bbiri kati omuyembo omunene bweguti nga bamaze okugutabula mu kemiko. Kati so baba Hamadiya yentegeera yaabwe bafavala nnyo abasajja abazungu. Kati kino Nabbi sallallahu alaihi wasallam akyayogerako kirala, ente emu eriibwa ekika kiki ekika kiramba, ensi egenda kuddamu emirembe. Mubaka n'akomekeza n'agamba nti bainama hum kadhalik, bwe balibeeramu embeera ey'okweyagala ensi yaddamu emirembe, bayajoja emirambo bagijjawo ne bagisuula ebinyonyi ebyalina ensinga empanvu owoledde, bajja kubeera balimu eyo embeera ey'emirembe. إذ بعث الله تعالى ريحا الله جينا كسينديك امبيو الطيبة امبيو يونغ النونج فتأخذهم تحت أبائتهم امبيو يجينا كبيرا اتاندكو كبانيغا مكرو كبتا فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم امبيو يجينا كتا بولمكرزة امبيو يجينا كتا بولمكي بولمسلام ويبقى abagenda okusigalawo ku dduniya shiraru nnas, be bantu abakyasembeeyo okubeera ababi. Abasiraamu bajja kufa n'abakkiriza bagenda kukolaki bagenda kufa, hatta n'alibeera yeekwese eyo mu mpompogoma z'enjazi empewo egenda kutuuka yagisike, olwoba ogisika yajja okukolaki yajja okubeera nga afiira. Baganda bange abasiraamu, tujjakomawo insha allah. Yesu wabaddewo akasonga akasembayo kankakooneko bukoonyi. Salaamu alaikum. Nti buli woolaba bid'a yonna weeba esensedde, kebeere nga bid'a ya kigambo oba ya kikolwa, manya nti waliwo sunna gye balinnyeeko ebigere, nga sunna eyo ya kigambo oba sunna eyo yakiki yakikolwa. Gwe buli woolaba nti waliwo embeera egunjiziddwawo abantu mu busiraamu buno, manya nti waliwo sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye bataddeko ebisootoo